You're done.
Ah? Mr. DUC.
Ati program ya rishbi kwa kare kuranda kubosa penchita. News kwa ufonso.
Onzi aka Umupatiri. Team West. 1-2-1-2.
Ingira moso.
Foyabe.
Showdown.
Na mambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi be mechi. Chile mechi. Na mambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi be mechi. Chile mechi.
Tili fia pande fuaya wa shinkabila. Nalilu ala mubongo ni nebo kabila. Wati kukongo ni neba kabila. Ishi kushanti na shitantarila. Aba mpata mailo baka nkabila. Ngama telala paduta pande fibila. Ok chilu imbwechi na chilila. Mwema fans na ma friends mwinchilila. Palamina ushalila. Sala pwama kwa cholo fitola. Ife fionso le fuaye fo kukopela. Ukukonkele shaine muno kalila. Aba kupatani ishi niweba kabila. Ngolete alika selapwelo winka kabila efionde chita semu bakabila nteka kachalo kalwalilila
mambo na baleti chafi bembechi bakalali kina wati chile mechi chafi bembechi chile mechi mambo na baleti chafi bembechi bakalali kina wati chile mechi
kwenzi aka Umupatiri
chile mechi.
Na flow at first mwese wambo kusamfuka. Huku mfama lambs muli songu na tantika. Nimbile sumei buba busu nde shimika. Ke mfuko kubwe ndoma lambs ani mfuko. Na wa unique nshia seka. Fuishile fipemba baji ne mwine jungu tumbuka. Konso kona pichila wa let's carry kauka. Kaba kwa tupeni ya kakamu karifompuka. Wose loko na mabazi ya kukopaka. Wasa sankitari kumanda tuka kushindika. Wale chive kush, wale tekuno tuwa pereka. Na fikari pefi tefidyo foba mipereka. Muziki kumia bomba let's ewa teka. Wale tekuno nomba tusonte rapu teka. Kya mundia isunga raka kwa tike ya teka. Ehe tuwali karipa wa shara masa.
Na bambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi be mechi. Chile mechi. Na bambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi be mechi. Chile mechi. Na bambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi be mechi. Chile mechi. Na bambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi be mechi. Chile mechi.
Yo, Mr. Uzi. Music Alfonso. Konzi aka Umupatiri. Team West. Silent Soldiers. Cross Club.
Leave your finger, leave your finger. Epela.
I love Mr. Niner's production. You feel me?